uyayizwa kodwa angathi awuyizwa wena uzosala fasa matini.
This should be played at high volume, preferably in a residential area.
Khona uzogcwala ngami, khona uzohamba nami.